hapa tuna G G achi achi li li ah, hapa tuna G G achi achi li li ah, hapa tuna G G
bona bona
li
bona bona
hapa tuna G G
bona
bona
bona bona bona
inakuwa haikui weekend iyo iyo DJ vipi wape ngoma mara iyo iyo wanaitaka wanaitisha ngoma iyo iyo na kama bado hujanyita rada boss what up tino hapa tuna G G achi achi li li ah hapa tuna G G achi achi li li ah hapa tuna G G achi achi li li ah hapa tuna G G achi achi li li ah fresh toka juu hadi chini swaga mbichi tayari kujinai pretty ladies kila mahali nishapata atakaye ni nice. Leo weekend mwisho wa mwezi lazima ita tonight. Just looking for a good time, this is the right time. Ita mabeshte zako ni ite wangu tukute club all night long to party vinywaji shikisha ketepa kama kuna chipo na beba mara iyo iyo inakuwa haikui weekend iyo iyo DJ VP wape ngoma mara iyo iyo wanaitaka wanaitisha ngoma iyo iyo na kama bado hujanyita rada boss what's up tino hapa tuna G G achi achi li li ah hapa tuna G G achi achi li li ah hapa tuna G G achi achi li li ah hapa tuna G G achi achi li li ah kaka vepe juju ya wewe mina hisi niko almost tayari kupiga makelelelele kumwambia DJ hizo mahewa hebu tupe wewe lakini kabla ya kuzienda nataka tule wewe waita nimechoka na kukasirika leo ninataka kucheka juu ya meza drink sama anaweka asubuhi na mapema bado nataka kupati vinywaji shikisha ketepa kama kuna chipo na beba mara iyo iyo inakuwa haikui weekend iyo iyo DJ VP wape ngoma mara iyo iyo wanaitaka wanaitisha ngoma iyo iyo na kama bado hujanyita rada boss what's up tino hapa tuna G G achi achi li li ah hapa tuna G G achi achi li li ah hapa tuna G G achi achi li li ah hapa tuna G G achi achi li li ah bona tusipati bona 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 inakuwa haikui weekend iyo iyo DJ VP wape ngoma mara iyo iyo wanaitaka wanaitisha ngoma iyo iyo na kama bado hujanyita rada boss what's up tino hapa tuna G G achi achi li li ah hapa tuna G G achi achi li li ah hapa tuna G G achi achi li li ah hapa tuna G G achi achi li li ah
bona tusipati bona 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 tusipati bona bona bona.